on the ones and twos.
Jonix Entertainment. DJ Joni in the mix.
DJ Joni in the mix.
Turn it up.
Jonix Entertainment.
Follow us on Facebook,
Instagram, and all social media platforms.
EMD Records.
Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Ulizaliwa wa mimi, wewe ni wangu najua.
Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Nikupe nini usijondoka my dear.
Kipasua roho yangu utapata wewe najua. Hakuna mwingine nipenda najua. Madhaifu yangu kukupenda wewe najua. Kwa wengine lipitisha muda najua. Down the eye,
najua.
If you know what I'm feeling, look at me in the eye. Take my promise, I love you and keep you till I die.
Turn it up.
Take
turn
a picture, it post it and tell them up. That you're mine. Baby, I wanna marry you. Baby,
fire.
Tell me yes, I will do. Baby, this what I feel for you. You, my love is true.
You've done to me. No man can love me like you do. So you better hold me. Bring it to the mommy, cause you are the dog. Honey bunny bunny, squeeze me tonight. And now baby baby, don't rush. Do me like a woman, crush me, no lie.
Baby, I wanna marry you. Baby, tell me yes I will do. Baby, this what I feel for you.
Chane mume wako nani. Unajua Nadia kweli mimi nani. Weni nani. Unampigia simu kama nani. Hata utoe vya ndani. Hata rudi hapa kwa kutenyu.
Fire
nani. Unampigia simu kama nani. Eti niachane mume wako nani. Unajua Nadia kweli mimi nani.
Weni nani. Unampigia simu kama nani. Hata utoe vya ndani. Hata rudi hapa kwangu tu nyumbani.
Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda wife matiro, mwenzako anakudanganya. Mwanamke unakasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Mwisho ya taisha ni wangu.
collabo.
Girl, you be my one and only.
Mala, collabo, baby.
Mala,
you be my one and only.
Mala,
collabo.
I'm confused. Una vota me, I wanna seduce you. Una maga vota, got my face. Let me surface. Ooh, mommy. Oh, baby, it's true. Yangu kwako wezi reduce you. Mina mwaga mwate mashiri. My honey, my baby.
Nipe hata one kiss.
Kolabo.
Midomo zetu zikuzane.
Kolabo.
Kitandani nisonge.
Kolabo.
Kumate kuma prince.
Kolabo.
Sabia makosa yo, nile nikobani natumbia. Kwa kweli kila penzi lina historia, ila la kwangu staki kulikumbukia. Lile mina mitungi mdomoni na mirungi na feki juu. Na bado mlango sifungi, hata busara sifungi makofi juu. Kweli mlinivumilia, yote nilokufanyia. Niliwahi kwa nawe, ningengojea ujana upite. Hata usingizi haupiti, thiridhiki wewe kuwa na yeye.
Moves goes around, come around.
Moyo na my love.
Moves goes around, come around.
Moyo na tetereka.
Moves goes around, come around.
Siwezi tena kusahau.
Moves goes around, come around.
Oh, you know my love.
All the name on the track.
Yangwani umeota mtende. Mashetani yesha panda kichwani. Pengila dhota mwa peremende. Mganga kakoleza uri na ubani. Mtekenye kwenye mbao. Basi niguse taratibu watikisa nyao. Nichecheme kama mle mbao. Wako beki hazikabu siniweke sabu. Na wanapata tabu vijiba vya roo. Penzili menoga. Ugali na kisambu na rithi karo. Kwako mimzoga. Nitandani nipe swaga za kashasha.
Chambua.
Imesholoa baby weka mata. Tanika javi tena changa na karata.
Mnua.
Wenye chocho kana swaki baka.
Umesha niroga toka utanta. Niroga toka utanta.
Umesha niroga
toka utanta.
Niroga
toka utanta.
Nimebaki kikaka, my baby boo. Chonde na macho kwa kitu tamua kwa kashata. Miroho juu nafika kunako mikono juu.
Juga minati na kaza nati pendo la kumimina. Naota nikikutaja jina. Shikama nati topanda tati shopping twende Madina. Kozi za nyoka tutoe jina. Kitandani nipe swaga za kashasha.
Chambua.
Weko moa nizidi kudata. Karata mavike sisi mbike basata.
Zingua.
Kwenye toto kana swa kibaka.
Asema galu meniroga toka utani. Niroga toka utani. Asema galu meniroga toka utani. Niroga toka utani.
Tekenye kwenye mbao. Masini kusetara tibu wati kisanya. Ichecheme kama mlemao. Mako beki hazikabu siniweke saa.
Juga minati na kaza nati pendo la kumimina. Naota nikikutaja jina. Shikama nati topanda chati shopping twende Madina. Gozi za nyoka tutoe China.
Umesha niroga toka utanta. Niroga toka utanta.
Umesha niroga
toka utanta.
Niroga
toka utanta.
Asema galume niroga toka utanta. Niroga toka utanta. Asema galume niroga toka utanta. Niroga toka utanta.
Thank you.
baby. Ponyeza kayaye my baby. I've been searching, I've been searching for true love. And I've been seeking, I've been seeking from above. C'était toi depuis le début. Et ça sera nous jusqu'à la fin. A vous mama, ma chérie, vous. Ma bébé, ma bébé.
Yani sija uwa, lazima nipepete vijua au
size pia umada I say acha kubisha Ebombe jirani weke pazi ya kudusha Jini kona Patricia, tunaviringisha
Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili Unafanya mini imbe injili Unafanya nisi nyonge tumbili
Come baby, come ni kupe, can get on love Ooh baby, can get on love Koma kama kupe, ni kupe Can't get on love, koma kama kupe ni kupe Can't get on love, love, love
Fire, fire
Come baby, come ni kupe, can't get on love Ooh baby, can't get on love, koma kama kupe ni kupe Can't get on love, love, love
Hini pepe kaparuwa mwa Siuma pepe ya madakaruwa
Fire, fire
Pepe ya nisijua mwa Nazima ni pepe tivijua amuzama Mikungu tepe sara tabe Tarekebisha na size bio
For you,
fire, baby.
Go yangu meipeleka juu na hata mi wachu wanga lama for you. Say the more for you. Yeah, you're perfect, my girl. And I only need your love. And even gonna turn it to baby, you can do it quite to you. And your energy, and for you, I will sing these melodies. Yeah. And you know you're my remedy. If you need somebody to love, girl, you're my energy. And for you, I will sing these melodies. Yeah, yeah, you're my remedy. Yeah. Call on me if you need some love.
Yeah. If you want my love, if you want my love, no, let's hit the mind, no, let's hit the mind, no, no. If you want my love, if you want my love, let's hit the mind, no, let's hit the mind, no.
Call me baby, call me Sherry. I like
sweetie baby.
Okwako niwe sindano, palo napolala na kuti viuno mwaga kwa disco, napukutaza mami na chi.
If you got somebody, tell them you love them. If you love somebody, tell them you need them.
Call me baby, call me Sherry.
Kupenda ila wani too much,
wani too much.
Na naisi najelewa mama, I'm coming back,
coming back.
Anayajua my face, tasema my face, do yeah, yeah. Anayajua kuiteka, miteko najileta mwenyewe. Can you believe me, baby? Mwezako nataka mapenzi, mwezako jua sikipenzi. Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka fa.
Anani, peleka fa,
fa, fa, fa.
Anatetemeka kama na kifafa.
Anataka ni mfa,
fa, fa, fa. Kalala kifo cha mene mtoto kama kafa. Hata kuchiti siwezi kabisa, yamini ganda sumaku. Tena tunapiga na mapicha picha, kesho kwa peji za udaku. Snapchat, TikTok, tunakomesha tuwa knock knock. Kitu ipo safi sop sop, basi anavoilamba ka lollipop.
Can you believe me baby? Mwezako nataka cha mkwezi, itandinga ujembezi, uje na vitu flani vya utelezi. Fa fa fa.
Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa. Anani peleka peleka fa fa fa. Anani peleka peleka fa.
Nikikosea ntaku please gal, just believe me gal. Mgari kama roli umezimika, utamu wa kitai na kuzimika. What me say? Bidi bang 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 bang. Na mkali ya kwa chini ni mkoleze. That thing mama nkomele. That thing mama nsogeze.
Can you believe me, baby? Mweza kunataka mapenzi, mweza kujua sikipenzi. Believe I'm in love with you, baby, yeah. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa. Anani, peleka, peleka fa. Anani, peleka, peleka fa, fa, fa.
Anani, peleka, peleka fa. Ngozi yake livyo laini, ngozi lake nalo tamini. Pua kajitobo wa kipini, mshua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege, jicho lake lanipaga dege. Alafu kana misuka ya genge, natamani kanipeni mege. Nakanavyo dondoka, kamejaza bezi Twitter, bezi Twitter. Nakana shoboka, nikikauna kakipita. Aki sister, akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankaya. Ila anadeka, aha. Nikimwita anadeka, aha. Akipita anadeka, aha. Eti anadeka, aha, aha.
Anadika, dika, dika. Anadika, dika, dika. Anadika, dika, dika. Anadika, dika, dika. Unaposukua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaitibua. Hebu sasambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ntakufuchua. Sijeli geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma,
noma.
Jeusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma,
noma, noma.
Hey! Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake lanipaka dege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipeni mege. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya, nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya, sijui ni kusudia nafanya. kunitawanya. Kipiga miluzi ananikalia anadeka. Yeah. Nikimwita anadeka. Yeah. Akipita anadeka. Yeah. Eti anadeka.
I'm so emotional.
Ningari nebanya.
It is so optional. Wanakata
sana pake kwambi dada mindo fundi waisi kosi ukisleki na pita na ye tena kimbogi mbogi ukisleki na pita na ye nina piga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti nina piga shonda ni moti ndombolo bila toti kwenye shere unikosi tushalewa mkomboti akisleki mina pita na we akisleki mina pita na we akisleki mina pita na we pita 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 akisleki mina pita na we pita pita pita
Vicky Fondes
Mekamna niye nekuja paka na bia Supuki niringia chali yako na kuibia Kwa keni taingia Tumu mekufikia Vako za road trip ni baby kanyaga gia Mini kosha ila kwa konta piga show Kwa unapenda michezo minapenda bricky cho Castingo za kutani minta kupadi kwa chom Minta kupadi kwa chom Kinyonga pa kwa ko hey. Minta kutista kumwagia makis Kan mangorita zifix tunapendo kiwa na peace hey. Ndaka unihis kwa na mimi uko na kiss Una nona mini cheese wakingora nta wa dis hey. Hapa unakwama kwaza ntashika kadumba Apole pole ndoivo tunajenga nyumba Nikungangana tu kwa uri na uvumba Wengine wakichezana si tunacheza ngarumba
Unapiga shonda ni mo Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti Mina piga shonda nye moti Ndombolo bila toti Kwenye shere unikosi Tushalewa mkomboti
DJ Joey in the mix Turn it up
Akisleki mina pita na we Pita, pita Pita, pita, Ntakupadishi tofauti, utaipenda ladha Ntakuchizisha bila buti, sumakumaku ganda Ntakupadishi tofauti, utaipenda ladha Ntakuchizisha bila buti, sumakuwa
Akisleki mina pita na me
Kujalala, sijalala, kuna penye leo entai na bamba Kujalala, sijalala, kuna penye leo entai na bamba
Fire baby
High school yenu mkwa mnavaa short Sister school wa mebeat but machop Piri wa DH alikuwa Robocop Modwa Kem alikuwa meowa Goldilock Saya Ramza mamorio wanachana Panya wiki kijana lima shamba Jembe itakuwajia blisters na alama Demo kwa mevabata na niskanga Hujalala, sijalala Kuna venye leo entai na bamba Hujalala, sijalala Kuna venye leo entai na bamba Entaina Ba Mba Entaina Ba Mba Entaina Ba Mba Entaina
It's the wild wild Willy
It goes 1, 2, 3, and 4 Bitches be coming and be knocking at my door Them and I day aje na nithao hiyo door
And I taka kumedi aje mila kondo
Laughing at the bitch now she wanna come and snitch Me say 6-9 like in I'm Kemba 6-9 Taka aki medi no I'm f***ing all night Medi at the price waki taka mean your prince ati Sipping up codeine, messing up my brain Okay, what's your pain? Every day you know we about to messing up my brain Bro, that is a gang, ain't nobody the fame She a fine, fine thing I go 1, 2, 3, go 1, 2 Go 1, 2, 3, when you dance like me Go 1, 2, 3, go 1, 2, 3 Ain't nobody go dancing up, feeling up But vibe, passing up, now she wanna have time Ain't nobody wanna come be like me Yeah, black up on the beat, now a flex like me Ain't nobody wanna call me honey I call it bunny, now a flex Like she got the hundreds, I got the hundreds Straight left vibes, now she wanna had it And now she had it, now she wanna get Verona As you fucking the vibe
Banger, 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 ban
mama told me never go for less. In everything you do, now don't stress. Now you wanna get into the vibe, now you less. Now she wanna get a vibe, now my bang is in a stress. Ain't nobody wanna be like you, na kuja na you. Ain't nobody Manchester you, una dai comedy na yo. When you dance like you, now she wanna come with a vibe like you. Now she wanna come hit a vibe like yours, yeah.
Sound it, come.
kichonga kundira, yeah. Nuko kama motivation muzajiru uyochesha, yeah. Utaza tumando jesha nanye naricheche, yeah. Uburyo nagumyeho, ah baby, uriyoroshya, urankorera, urabarusha, yeah, yeah. My sound is your sound is sound yawe, sound yawe, akora sound is sound is sound yawe.
Because we look at the way to Chito, next to a Roger family, we put a rock. I just a girl with a rock. Gala Buddha me say gala fire no. Everything me give her in the show me touch it on, yeah. Oh no man, I am Buddha. It's what I chinye, nya makula, yo. Chito. Next to a Roger Camellia, we book it up. Hey. And it's a girl we know, Kito. Huh. White hand, do you hear that? Gala Buddha, me say, gala fire, no. Everything we give her in the show, me touch it on, yeah. My gala for some fighting over your money, mercy. Too bad I talk about Nanka Kapana, mercy. But at least some hang, you wanna hunger, you make it what they say.
Wanna hunger, you say, you say, jolly, yo.
Bidi 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 like the fire, no. Give me fire, woman, I need your body, no. Bidi 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 like the runa, no. Gonna crush my ya, baby, like you come a tornado.
We are the man, how old are the man? We are the man, Bobo take to me, you know. We are the man, how old are the man? We are the man, who is the piano? We are the man, how old are the man?
Mami, keja liomba mwaniki, lukwe liomba tirani, na kwa best villain na jidai. Bazu, 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 hauna kakitu bazu wa utu, IG, chocha maisha ya tu, caption lamu with my boo, eh, lifestyle na madeni, nikuchotwa, chotwa na benki, wacha kupostu kichocha, atuko lamu na vile umesota.
Hati wani sonsu kitako na bai. Sema walai chocha mbona unajamu brome sota na unakata ati yani unanga mali woshindo mehaya gari woshinda nini na nani brome sota na unakata cheki brome sota na unakata natipia umeokoka unendanga chacho na day unachopa na unata bike miadi sijui mbona moko mangwai ama joni jaba zimeru Bado kona deni adi ya maya do any songs to get that on a buy. Bongo, sema wa lie. Chocha, mbona una jam. Bume, sota, na una kata. Ati yani, unanga mali. Boshindo, mehaya gari. Boshinda, nini na nani. Bume, sota, na una kata. Nifani, unadhani, unachapa. Buda, kusota, sidhambi, achakata. Nifani, unadhani, unachapa. Buda, kusota, sidhambi, achakata. Hama joni jaba zimeru ha. Na ose mone shiru ha. Na unapatika na daily stage ya luu. Ati weni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chichocha mbona unajamu.
Leona kuchipu ai, kula makris. Asema mi utani freeze. Nina mashada unamarizu. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneak niko aicho aicho. Aicho aicho aicho. Bile niko wada hiyo laini aicho. Aicho aicho aicho. Bile ni menyanga aicho laini aicho. Aicho aicho aicho. Leo mina sneak niko aicho. Aicho aicho aicho.
Usi try kutu freeze tuko mbachu. Na tujego pa kurisi tuko roju. Kukundani sikume freeze tuko mahachu. Oma oma tunazichoma gana boza. Na tuko na wa she and they wanna be with me. Na mazawa agaji yeah. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Tusulika ya Sprite tobo wana ibambe. Bas, pitisha hiyo gomba tuchonge. Tusulika ya Sprite tobo wana ibambe.
Bas, mingi shida little be west. Combine paipu, kwangu wao kuja kusoma. Define laibu, ma fine boo wako yosu. Kamu by brew, rap tycoon waki cash na cash times two.
Leo na kuchipu ai, ula makris. Asema mimi utani freeze. Nina mashada unamariz. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze niko aicho aicho. Aicho aicho aicho. Bile niko wada hiyo laini aicho. Aicho aicho aicho. Bile ni menyanga akiwa laini aicho. Aicho aicho aicho. Leo mina sneeze niko aicho. Acho.
Ile fight unapiga leo taichi. Manda ni kuboni una mwenye ataku hati. No hakuna patu atita deja vu hey. Love you, no, I like you. Na kuchipo staki ata tomato. Komeni kuku smash hey. Potato, taisi ya kusini gal. Ukoso weto na ata tuja toka. Bado tukurotato. Zimeto shiage manze kwa yojinari. Boy wako aiche kubief kwa upari. Misi futi ngale, asini shikinari. Si umpe kina, umpe maka Ferrari.
Leo na kuchipo ai, kula makris. Asema mi, utani freeze. Nina mashada, unamariz. Chomangi mimi kasi matri. Leo mina sneeze, niko aicho, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bile niko wada hiyo laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Bile ni menyanga akiwa laini, aicho. Aicho, aicho, aicho. Leo mina sneeze, niko aicho. Aicho, aicho, aicho.
Nili shot my shot. Nika repeat my shot. Sema msupa na bulletproof. Nili muonjesha kaniacha tu. Ati daddy nataka big daddy na chips. Daddy nataka iyo bangi na jing. Daddy nataka unifanya yo queen. Daddy neza taka sana uko deep. She want big 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 dream. Alikuwa dick 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 bitch. Ali blow your job akasema ako live. Halafu kani show mini fan big league.
Fire baby,
fire baby. How are you sir?
DJ Joey in the mix.
Kufunga za watu na vipi jowa na kuna zangu zikishika zinonesha gama tuwa tuwa. Napenda magoko wamebeba manyagu na rorosa kengine kakuwego shido wakwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Kusuko kusesu alafu tutokwa.
Nani shika nkapata lipika mbete. Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete. Lafu nkatoa tenje nkapigia madenge. Kononesha corona ikidai nikifanje. Kusema nituli ya jirani akaanza kelele. Kucheki rada gani napata kumbe ni lele. Nikajipi mdembe zika niweka lembe. Nikafika kwa kena pata nishame ya pembe. Akaanza na masharti ati nitowe shati. Apo rada safi nkakula kamlafi. Kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani. Nagutuka nibuka kena yukwa
kamrazi. Nani matua alafu ni makuwa kwa. Nani matua alafu ni makuwa
kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa na ni madoa alafu ni makwa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Mene kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi dai izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina dai niku kembe, niku dare Adi uwike kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guji Kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo
Zinonesha gama kwa atua Napenda mangoko wamebeba manyagu Na roro sake ngine kakuwebwa shido wako
Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa
Nani shika nkapata lipika mbete Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete Lafu nkatoa denje, nkapigia madenge Kononesha corona ikidai nikifanje Kusema nitulie jirani ya kanza kelele Kucheki rada gani napata kumbe nilele Nikajipimbembe, zika niweka lembe Nikafika kwa kena pata nishame ya pembe Akanza na masharti, ati nitowe shati Apo rada safi, nkakula kamlafi Kidogo tunabishi wabana kwa nini nani Nagutuka nibuta kena yuko kamrazi
Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua
Mini kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi dai izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina dai niku kembe, niku dare Adi uwike kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guiji Kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo Mayoyo, mayolo
Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Nani matoa, alafu ni makua kwa Kusuko kuseso, alafu tukutokwa
Kwanza tena ndo pike lunch na jituko only me and you sapatu itaji menu Chana kamini siondeza kapua na shuka Sina pesa ya salon usimainda kusuka Alafu ka sunset kwa dirisha tukuleka picha na maheras Ni wangore mastori na steras Tua tua napiga yani tua tua niko on na satano ndo nimete majaba So cheza kiwewe dance kiwewe juni mimi na wewe tucheze adi mulembe Tua tua napiga yani tua tua kutekwa kuseswa kidogo ni kutokwa
Miski anjo kena teka gazama babiza Mabombo maniga mayo wangati Ganja fama warasta pia wanati Masponyo madonga wako na vitambi Mistari kuwasuka nikiongeza metali Nachanganisha kigeto nikibonga kilami Kwa shingo 925 kuwa kunywa na mali Mali safi ende chain kama shashamani Ni mimi na yeye na mimi Kumshikanisha kama meno na ulimi
Mena blesa lapo niki wa sato soo Kwa lukua olina Ni didi ya wati Sad guy ya nyeja Kwa lukua olina Kwa
Sababu nimechoka Nipe nguvu Sababu nimechoka
Sababu nimechoka
Nimechoka
Sababu nimechoka
Nimechoka
Nafungua roho yangu Shida za maisha zimenilemea mimi Siwezi peke yangu Nakuitajiwe, nakuitajiwe
Kama ungewapa binadamu kazi Kuwa staki walu kusaliti Labda mimi ningekuwa nimeshikwa zamani Ningekuwa kamiti
Vita vyangu baba unipiganie Mimi sina namna, mimi sina njia Ona moyo wangu unavokulilia Vita vyangu baba
unipiganie
Mimi sina namna, mimi sina njia Ona moyo wangu unavokulilia
Baba nipe nguvu Sababu nimechoka
Nipe nguvu
Sababu nimechoka
Sababu nimechoka
Nimechoka
Sababu nimechoka
Nimechoka Yo nipe nguvu nimechoka
Mechuka kupita kwa barabara wakiniona wanacheka mina chua nimekosa. Lakini kama nibu kadi deso nipeyo na fasi.
Hey, nipe gogo nimechoka. Nimechoka kupita kwa barabara wakiniona wanacheka mina chua nimekosa. Lakini kama nibu kadi deso nipeyo na fasi tena.
Ni wewe nakuita, maisha yangu yamenilemea. Ni wewe nakuita, ni wewe nakuita, maisha yangu.
Twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako.
Unahatarisha maisha, baba yako hunitisha, ndio maana mimi upita kwa dirisha. Aisha, nimekufuata hadi kwa kanisa, misa kimeshika, amani zangu zimeshika. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako, ungejua vile nimekupenda mami. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako, ungejua pale nimekuweka mami.
Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako. Baba yako.
Ukiwa mdogo liko na niko jaba. Miaka ikasonga na saa umejenga kaba. Harusi kanisa alafu reception ni ba. Ambia baba honeymoon tunaenda ba.
Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako, ungejua vile nimekupenda mami. Usiogope kunionyesha vile unanipenda, imani nimeweka kwako, ungejua pale nimekuweka mami.
Baby twende kwa baba, baba yako. Nipeleke kwa baba, baba yako. Sherehe kwa baba, vinywaji kwa baba. Baby twende kwa baba, baba yako. Baba yako.
pigga pigga hey na pigga pigga hey hey na pigga pigga mio pigga mara mia tu tia mia mia tuzia mia
racho zao zimeja tu mafuta ukisnadi mbaya utaweza mwacha we size kama gora ama less kama mandicap isha kubali tukue kikulacho spendi kupoteza wakati na machingri uwebeba tukanati kambu wani tucheze wakiweti musa style bige majina kijiti
ati anapena face anadai tu kutest niki cream ya ni cake nika haga na kawes figa na neketi na maform plate ni na maringo lately bailey
Fire, baby.
Hey, now I pick up again. Hey, hey, now I pick up again. Hey, hey, now I pick up again. Mia tuzia mia
racho zao zimeja tu mafuta ukisnadi mbaya utaweza mwacha we size kama gora ama less kama mandicap isha kubali tukue kikulacho spendi kupoteza wakati na machingri uwebeba tukanati kambu wani tucheze wakiweti musa style bige majina kijiti
ati anapena face anadai tu kutest niki cream ya ni cake nika haga na kawes figa na neketi na maform plate ni na maringo lately bailey panda deadly woman to man hini 2x2 sina haja kukujua nipe ile kitu cheki body cheki drip cheki key atu ati na wapea fever basi baby hachu na hakuna kompe mimi sio bambu kusaka hizi midash ndo nafikiria tu samurai jack mandi mini aku miukua number one hawa madem ni lachu
Night bigger bigger hey hey night bigger bigger hey hey night bigger bigger me up bigger mara mia tu tia mia hey hey night bigger bigger hey hey night bigger bigger hey hey night bigger bigger me up bigger mara mia tu tia mia
pass the cushion peng pass it over kutoka jana till today hatuja kuwa sober
sober
Yeah, pass the cushion peng Peng kisha leta nkupe mjulu peng Yeah, niko sawa nko mabubu game Na damn when I'm sawa we see all the same Yeah, when I'm COVID millionaire Vile when I'm sawa when I'm COVID billionaire Put your hands in the air Now bend over and those kie king yeah
Kasi yangu ni simple Nikishiba ntoke kichiko So unajua mini ule boy wa maringo So unrea sana nirudi kwa same shimo Sina time ya kuko times two Round moko ni na for you Niko areas unasike hizo manduru Toto mzuri anageuzwa kiguru Tangu kitambo miu waga silali Nina mpango wa kutengeza mali Madame zenu utawa honga chumani Alafu kupigwa siyati tafadhali na you know Hey, pick up again. Hey, pick up again. Hey, pick up again. Hey, pick up again. Me up pick up mara mia tu tia mia. Hey, hey, pick up again. Hey, pick up again. Hey, pick up again. Me up pick up mara mia tu tia mia.
Na kuranga mkoro tu akwako. Mafisi wakitretu na katana. No wasiwasi no worries no matata. Bubu bemi na kudai wani pende. Tuanze living takuwa spenda. Kukukashi, kasa sferna Na leta lighter, kama present Tuna mash up, adi heaven
Ni upiga mara mia, ndi wa tuya mia Ni
upiga mara mia, ndi wa tuya mia Ni upiga mara mia, ndi wa tuya mia
Jenge day on the beat
Leo niko out, nimekuja kutesa Kesho siko job, nikula Weta leta
Vipi one boy, leo tutesuba Chafua my friend
Jenge day on the beat
Leo niko out, nimekuja kutesa Kesho siko job, nikulala
Now
mengi hatari. Tena tari nko hadi na gari. Kabagazi, aka ganji. Sina kinywaji, weza miyaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leona meza takama nitembe. Doni lewe mpaka nibebwe.
Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fo fo fo. Weta leta drinks, tunakunyo kumaliza. Usione vipi, tumekuja na pesa.
Pewa chupo si lambe lambe. Wapichese kukande kane. Ngango, whiskey. Anjam, anjam mingi. Mina taka joni teke to. Na msupa tulewe hadi kesho. Shots, camino. Body, bodo. Chapa, dodo. Ukimaliza, KO.
Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fo fo fo. Weta leta drinks, tunakunyo kumaliza. Usione vipi, tumekuja na pesa. Pewa, lewa.
Lewa,
pewa,
nasiwa
lewa.
Lewa,
pewa, lewa.
Lewa.
Tula mabeka mabeka ipa kuri ttt she sindi mwana she sindi ayayaya amalwa amalwa
mchunge demo akubana nisa mchapa di kesho mchana kako tips bado na kongeza shaka mini pe whiskey DJ cheza tumabanga
pere mende pombe yangu siweke mchele leona meza takama nitembe yoni lewe mpaka nilewe.
London, London, London. Jolix Entertainment. Follow us on Facebook, London, Instagram, London, and all social media platforms. On the ones and twos, Jolix Entertainment. DJ Joni in the mix. Turn it up.
London, London, London. Fire, baby.
Unaskia beat, unatete mani na kutu handi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Unaskia beat, unatete mani na kutu handi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Kumbe dem joni ngeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe dem joni ngeus wagedhomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni ngeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe dem joni ngeus wagedhomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeus ni wagedhomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani ngeus wagedhomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe dem joni ngeus wagedhomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
zogo moka nkachupi sezi kwambia rangi no kizua zogo bado utapanguzwa anacheza kiuba zenga chezi kamhenga no mani ya fandi anataka kasi na jui ku request adirachwa na kunyima atukuna tatu kumbe budani ufuta jui ku request adirachwa na kunyima na bado anagawa na bado ya kujengi
no no to hizo kidomo ganga niaje swat unipadi kongo bombo mini ras na spendi local fofo nimechapa nikalala fofo don't touch kani toja nimeipiga lombo no no hadai straight anataka kombo chombo rice peas ngofu chomo hadi koko jogo sezi mainshimo kani nono kumbe demjo ninge uswa kidomo wakidomo ninge uswa kidomo kumbe demjo ninge uswa kidomo akuzabe anashikisha na thiongo kumbe demjo ninge uswa kidomo wakidomo ninge uswa kidomo kumbe demjo ninge uswa kidomo kana bubble kana penda nga mdomo
Maniga wa minyana ki Japan, nigga saki Nigga, nigga fucking Manjeke wa pige luku kesho watu kuje kambi Kurutu wana kutu minatako pa kwerani
Sima yo kituka imenuka imeoza Akibonga shit mwambia ende ya kaoge Kijana mpole smart occupation pickpocket Mange uso meiva wanaka
imported Soko nigani no kuliso kwa nigani no kufitu korahani Na kunolo korahani ili kwanga wena nani Tulia kwanza wena nani ili kwanga wena nani
Kumbe dem jo ninge uswa kidomo Wakidomo ninge uswa kidomo Kumbe dem jo ninge uswa kidomo Akuzabe anashikisha na thiongo Kumbe dem jo ninge uswa kidomo Wakidomo ninge uswa kidomo
Yo,
Kumbe dem jo ninge uswa kidomo Kana babo kana pena kwa kidomo
Kwa sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giz, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Sifatani na umati na jimez kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni bani Simkate na ukapi jo mchai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindi uori kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tuko sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho Weni kimasta mabasta dulu wakuficho Unelewanga munelewa Unelewanga munelewa Hapa sinayo mbogi ni arasta Wa super maregi kwa snapchat Kwa ziki jetu tingi manasha
So baby Na kidu mkibido Come close
Na kubole kie Mutima wanje ni watu salino gwara Inunu na gahinda Hamwenu mune zero fiondenga Norira Sino subira kuja change ngoeke Norira nga sarara na usamose No pitu na mumeo igikonyo Sino gwari nisonga nga churi nimba Na mune zero noronga na kubuze No kuchuri kirangu wabuze nina Nibuse bibi hefisa tukira Na jeno turubura ndese no sara Niwebusi mapaje pisa pise Vitamino muiru kenera Utozi pose na harie ni tegere Sangu fafise vyo sengari bimba Sianje vishimo Undingu maraso Baby come closer, closer Sheri Sianje vishimo Undingu maraso Baby come closer, closer
Baby give me love Show me
Kinyere kivyo na shobo ya mbuna Ukashomu zi kama kazi ya mbuna
kera keze kuru nyanga muga yo Gufata ngishu gwarjisa na mambo mera Bulimusi mkitondo Kambere kifungu kinyi wagiza hivya mbabaje Subizo mutamana watamari kwe uwanga yangashi
Iwe busima planche pisa fise Ngaburu mubiri wanju kenera
Hivyo fise vyo use vyo anje na viguaye Halimono kuliri imba Hivyo anje vyeshimo Ulimu marasa come closer Hivyo anje vyeshimo
Vitamino mwiru kenera Butunzi pose na hali eni tegele Sangu fafise vyo sengari vimba Zanje vishimo Undi ngumaraso Baby come closer Closer sheri Zanje vishimo Undi ngumaraso Baby come closer Closer
Kinyere kivyo na jobo ya kuna Ukashomoza kuna kazoza Gera keze kuru nyanga muga yo Gufata ngishu gwarjisa na mambo mera Bulimusi mkitondo Kambere kifungu kinyi wagiza hivyo mbabaje Subizo mutamana watamari kwe uwanga yangashi
Iwe busima planche pisa fise Ngaburu mubiri wanju kenera
Hivyo fise vyo use vyo anje na viguaye Halimono kuliri imba Hivyo anje vishimo Ulimu maraso Come closer, come closer Hivyo anje vishimo
Turn it up.